na 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 na, hey na 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 na, oh oh yeah, oh oh yeah. Mina chora Beth Kani, usudi unikubali, yani weni madhukali, unatuchanganya tari. Nani winda misababu na kupata we hey, when mother me calls wana isi mtashinda hey, bero nisha nata kwenye groom wala sibanduki kwenye kenga nyirombi kingangani zi when pesa zao now wankugombani ya na mi kingangani zi jukum lako dada panj maamuzi yako nani chakuo lako oh hey hey nataka kuwa na wewe fanya hima amwa ni nani kuyo oh hey hey nani unaisi nani chakuo lako nani unaisi nani Nelia sijunta weza competition Nelia ana unawaka Nelia sijunta weza competition Nelia na uwamba nego kupenda kumia ruhu ukinikana na uwamba nego kupenda kumia ruhu ukinikana na uwamba be open
yaus in my body
while you are come on me cha ula unampenda nani au ni mimi au ni huyu au ni yule watembele watu.